Incarnation, manje ngeke ngibingelele senzongithola ngaphakathi nginqe indoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi izosave hip hop isave njani naye ifele inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo ushunwe inkaba usatotoza mkhulu insizwa aboshiwe kuleli zinja sisakhonkothi nina nijwayele ipiano la ku-hip hop asigokoti wozenkama ufuna ibhifi yofika itafula lidekiwe uhlale wazi ma ngiyakuhlula ophuma ingozi sikuqemile uthi sibonela kuwuphethe igame usudakile family tree sihlahla sensangu yini angathi usubhemile. Okay, angiqale ngawe ngoba ngathi usuyaspida usesemncane Mufasa kima uhlukile noSimba akhale makhala la kima akekho zokuthinta kule industry sengifamous nguNkulunkulu niyangidumisa uxolo ma nobaba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguThazane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafansi benomqondo wamathekene amalosikhathi skinny jean komrepha sekunokuvela ipheni I'm Zulu man with the power ngisakhuluma ngonasty c iflog imithothalo mrepha kukhuphuka iBP akekho ngangithi ngangitsheli ngostoki T iMercedes isentanyeni kodwa amagarage aMT hip hop iphethwe inkapso matekisi thini clock ngijuthwa iFacebook inotweet but ngidumile kwoTikTok ngikhuluma kakhulu ngathi nokugqoka i-gin top ukhona obhadalela ukushawa nikhala kamnani njengo-slip talk ubani ustoki T uye wenzani savuka seza umkhonto kimi usesandleni isidudla ngishiya siphethe inqema ngidla amabhasi ungidlela umoni ngulubi nginonela isidudla sinokufana nebhola within mind ukukukhahlela kunzima ukufica inkaba fana sekuya kuphukela sikhipha amahiti everyday anofika sonicobelele mayisizwa amakhomenti angabe nje niyaconcentrate-a ngoba igame ibuzwa kimi ngathi i-hip hop ngiyicommentate nithi uzula kasarephi ye kanti nikhuluma amanga ngaqala ukurepha nibancane nanisathi inyama inami indlala ibanga ulaka kanti ulaka libanga indlazi nemali eningi siyedubai 3.7 ukubona intaba khuluma lezi ntaba ngoba kekhe ngumsabaya ngibuza ukhona okugolozayo noma nje wongigolombayo ngeke nibhekane nami nonke nzingane ekhasayo bathi flying bona impiko ngathi nibaningi niphaphaya phendula i-rap i-rank ukhona ofuna ukuthini qasha u-Casper no-Quest entambama ngifuna i-checking usomateke sonemali vele nginemali eningi ama-ambitious and hungry ngilamba ngidla ama-artist yanzima le ndaba inkaba ibula lamajaha akekho ngangithinta ngeke umthinte umuntu umsapha wakhala umadala wathi la kushuna kudlalwa ulambile ufuna i-beef enkaba sinayo idili endlala ushunwe enkaba uncengi nginiqonda nqowa nginincengi mani ngazwanga ukuthi ngithi nanosondela nje nginhlebi luku istone mental inqeke indaba yosikhisikhisa ngingene 100k i-performance ngangitsheni ngo-25k hip hop will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuyatrend angathi qala lakasenzo RIP King Pro Ricky Rick Macado angidlali when it's cash time ngakubheka uthole i-KO mina nginkalakathi ushunwe inkaba incakancaka basukela ingadlangadla isikhondlakhondla inyakanyaka wena KO uyiqhalaqhala ngakucela ifithi wangishayashaya ngagcina ukuthatha ingane zesikole wawudume ngekhaya Karakara when I stoke it la nasike overseas now lesilungu sakhe singaphele ungasidalela isiphitipit omunye ngamcela ifithi wathi ngiyabanda ngidiki ndiki bheka manje ubanda mpo wagcina ihit ngetsikitsiki bafana ngigcwele ukuphapha ozongiphendula ngiphonsa impama ningangitsheni ngesiphukuphuku not anginaso isikhathi sohlanya akaphilile loyo ekhanda angasukela inkosi yohlanga ufuna ibhifu kunika inkomo engakadliwe ngathe yentombi yomhlanga manje ngisese underground inkabisa khodwa amadlozi kuzomrepha amagoldika ngisengabagubhela umgodi AKA no KO ngagcina nithi ngani jozi ngidijima ngoba sinibone kwaphela i-comrade marathon hip hop ikude ukufa ma ngisekhona ikude ukuphupha mrepha ngibadlalisa phansi sweet dream bakude ukufuka ngi-underground ngikude ukuya iflow imanzi bakude ukufutha ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena ku-new school wena
uvalelani manje Stallion
hayi ngiyekele ngikhulume
hayi kahle Hey now Stallion uyahlupa man. Hey. Angilwi nensizwa. Ngizwe nje kuthiwa ihip hop ifile obekuthiwa ngezwe no Casper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekhuluma. Ngase ngithi cha nama ke ngirephe. Ngiyabe ukurepha nje bu Casper uthe ihip hop ihip hop. Abafowethu stoki team yabahlonipha uCasper ngamhlonipha bonke nje abafowethu ngiyabahlonipha ayikho into embi abafowethu ngiyabahlonipha ngomsebenzi asewenzile kodwa mangithi siyakhala siyakhala khale ayisebo Ngiyabonga kakhulu iyeze ingoma Maduze Big Zulu featuring Nasty C no Pato Ranking iyeza Maduze Maduze ziyakhala sekonakele swele Shonwe ngahambi.